Yani hiku doorte Miya la iske dumiya Dukuni da maamale Waiyo du gal male Tarale matawba Dika abya dhani Sida Dir diralo Udumi ay qoyske Wanagaan du sara Oyada udite Tarale matawba Diminda abya dhani Sida Dir diralo Udumi ay qoyske Wanagaan du sara Oyada udite Tarale matawba Diminda abya dhani Shada hassus tale Tadka laba isa shagay Durka la uchoge Tarale matawba Dibinda abiyada dhani Tadka laba isa shagay Durka la uchoge Tarale matawba Dibinda abiyada
Waasti darale eriyadii maxmuusaki lahankii aad ashim kaleys muusigi isteela waxki waxana isee amora waasti studio ay bayn ee Nairobi
Darale matawba Dibinda abiyada dhani